やばい。
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mikiganiro cy'uyu munsi turakomeza kubafasha gushaka abanyu mwaburanye abagiye kwiga mu mahanga ntibagaruke kandi ntibakome ngo mumenye ko bariho abana bahungiye muri Kongo ari bato cyane na n'ubu bakaba baraburiwe irengero. Murumva igice cya mbere cy'inkuru ndende y'umwana wahunze aturutse intongwe akarukokera Kabgayi ariko murumuna we bari kumwe akaba yaraburiwe irengero kandi yararukokeye kumuremera. Turakira kandi umugabo wagiye ku rugamba gasigatisi zinuwo yabyaye. Ndakira umubyeyi ushaka umwana berenye na wabo yagiye babwirwa ko anyarukiye i Burayi yarangiza kwiga akagaruka i Burundi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kinegeye shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hashize imyaka 12 umusore w'umuhungu w'umunyarwanda Jean Bosco Musengimana yavuye mu Rwanda agiye kwiga mu Buhinde agiye kwiga muri kaminuza yitwa Asharia Institute of Technology. Mushikiwe Teresia Ikitegetse ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha musaza we. Ikitegetse atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Kibare umudugudu wa Karutimbo.
Dufite musaza wacu wabuze agira ngo mudufashe kumushaka.
Musaza wanyu yaburiye he?
Yagiye agiye kwiga mu Buhinde yigayo imyaka ibiri, nyuma y'imyaka ibiri ntabwo twongeye kumubona. Yagiye 2010
yagiye mu Buhinde arabura ntimwongera kumubona.
Yagiye kwiga hanyuma ikigo yigagaho yaje kukivaho ku mpamvu ze nazi. Kuva yava muri icyo kigo ntabwo twakongera gukomunikana nawe, twaramubuze burundu.
Uwo musaza wawe yitwa nde?
Musengimana Jean Bosco.
Musengimana Jean Bosco ajya kwiga mu Buhinde yagiye Leta y'u Rwanda ibizi cyangwa mwamuhereje gutyo ku bwanyu?
Yagiye ku buryo burikije.
Hanyuma se ageze mu Buhinde yigeze abwira ambasade y'u Rwanda ko hari?
Oya.
Mwebwe se mumwohereza mu Buhinde hari urupapuro mwabonye rubagaragariza kaminuza agiye kwigamo rubereka ko iyo kaminuza ibaho koko?
Yego.
Wowe ko numva ukiri mutoya ni musaza wawe aba ufite ababyeyi?
Ababyeyi ndabafite.
None ababyeyi bawe banyu nabo bibaza aho umwana wabo ari?
Ababyeyi banjye nabo bifuza kumenya hari ase bakamenya niba nakiriho, nyine ntabwo tuzi amakuru ye mu by'ukuri niba ariho cyangwa se yarapfuye.
None se muri kino kiganiro agasaro kaburaga ni wowe ubatwaje ijambo bagutumye?
Yego.
Cyangwa se ni ukumva ukumbiye musaza wawe ukavuga uti reka nigire kuri radio nshake musaza wanjye menye amakuru ye? Ababyeyi bawe mwarabiganiriye bazi neza ku kino gikorwa cyakuzinduye uri mu gikora?
Ego, twabyumvikanyeho.
Wambwiye yuko yavuye mu ishuri rya mbere yagiye kwigamo akajya mu rindi, iryo rya kabiri yagiyemo ryo urarizi?
Oya, irya kabiri ryo ntabwo turizi kuko nyine abanyeshuri be bagenzi be biganaga b'Abanyarwanda nibo baduha amatuga ko yavuye mu kigo, na ahantu ya transfer nta muntu umwe wahamenye.
Abo babahaye amakuru se babwira ko yavuye aho yigaga bababwiye impamvu yahavuye hari icyo mwamenye?
Ibyo batubwiye ni uko nyine atari yarakunze imico y'icyo kigo bitari guhusa nawe na transfer ziwe n'imyumvire yiwe.
None se nimba yaragiye mu buryo
bwa prive nkuko bivuga buri mu byeyi yishyurira umwana we kugira ngo age kwiga ijambo sko musengimana nime mu mwishyurira n'ababyeyi baba mwishyurira iyi myaka yose ishize ahinduye ikigo mwakomeje kumwishyurira mwakomeje kohereza amafaranga yo kwiga cyangwa se ntayimwohereje
naye twoheje kuko nyine niwe wahamagaraga tukamuha asaba amafaranga ubwo urumva kuva yava aho ngaho nago twongeye gukominikana nawe ubwo urumva n'ayandi mafaranga bigeze bohereza
ariko se Teresia iyo umaze imyaka 12 utabona musaza wawe yaragiye agiye kwiga uga ntumuvugishe ntumenye amakuru ye uba wumva ari hehe
natwe turabyibaza imwe nari mwenjyewe arigenda numva sanaci iriho kuko nyine kubw'igihe kirekire gishize nta makuru yiwe ako nyine nanone wumva ko nyine nta mpamvu nyine umuntu yashingiraho avuga ko atariho nyine umuntu akibaza kumenya aho ari
nta mpamvu ihari kugeza ubu igihe cyose nta makuru y'umuntu uzi ntabwo ushobora guhita uvuga yuko atakiriho ariko se Teresia uri mu Rwanda hari abana benshi benshi ibihumbi n'ibihumbi bava mu Rwanda buri mwaka bagiye kwiga mu mahanga u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite ababihagarariye benshi mu bihugu by'amahanga u Rwanda rufite uruhagarariye mu Buhinde mumaze kubona yuko musaza wawe umuvandimwe wanyu ko adahari mwigeze na rimwe nibaza muti wakwifashisha ambasade y'u Rwanda mu Buhinde kugira ngo tumenye amakuru ntabwo agomba ko yaragiye kwiga yoherejwe n'u Rwanda umunyarwanda wese aho ari aba arebwa n'u Rwanda uhagarariye u Rwanda n'abanyarwanda bose icyo kintu mwigeze mugitekereza mwigeze mushaka kwifashisha ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bafashe kumenya aho umuvandimwe wa Nyari
twarabitekereje ariko nyine rimwe na rimwe tukanga kubikora wenda tugira ngo wenda kubwo umutekano wenda kubwo wenda hari impamvu yabimuteye ariko byakomeje kuba igihe kirekire nyine twifuza noneho dushaka gusaba ubufasha kuko nyine ashimo igihe kirekire tutamubona
ubu se none kuri kwijwi ry'Amerika bigiye kumenyekana yuko musaza wawe Jean Bosco Musengimana umaze imyaka hafi 10-12 utamubona utazi aho ari kandi yaravuye mu Rwanda agiye kwiga ubu noneho witeguye ko bimenyekana
ubu ngubu ndabyiteguye
iyo utekereje ko hashize imyaka ingana nk'iyo navugaga musaza wawe ukumuzi yari umuntu wagenda akamara imyaka yose atakuhamagaye adahamagaye nyina adahamagaye se mbese yari nyamwigenda aho muri kamere ye yari umuntu wamara igihe kingana gutya atabavugishije
oya ntabwo ariko yaraje
iyo utekereje utekereza ko ari iki cyatuma ahitamo kutabavugisha
ngewe ku bwanjye ntekereza ko wenda hari nk'imbogamizi yahuriyeho aho hanze kuko nyine ari ahantu ayo yageze bwa mbere bigatuma nyine adashobora kuba yakomenikana natwe
umusaza wawe ajya mu Buhinde yari afite imyaka ingahe
ari muri range ya 20-25 ntabwo nari nyizi neza kuko yagiye ndi mutoya urumva ashizemo igihe kirekire tukimubura mbere nibwo nyine byabaga ari ikibazo nyine bahangayitse cyane ku buryo gusinzira byabaga ari ikibazo ariko nyine ubungubu urumva ashizemo igihe kirekire nyine twabaye nk'abasa nk'abihayemo amahoro ariko nyine bitavuze yuko tumutekereza twibaza kumenya aho ari
nyuma y'imyaka 10 utingiye mu kiganiro agasoro kaburaga n'ibibi by'Imana nzabona musaza wanjye ni iki kituma wumva yuko noneho ubungubu ushobora kumubona
ubungubu impamvu numva ko nshobora kumubona ni uko ndakwishyira ikiganiro cyanyu nkagenda numva n'abandi nabo bameze nkatwe bagenda babona abantu babo nizeye yuko nyine radiyo ijwi ry'ibyiringiro iri bubifashemo.
Teresia, niki na yahe makuru waba ufite utigeze usangira n'abandi usangiza abandi wumva wambwira uti aya ngayo ndayakubwiye azagufashe kugira ngo ushakire umusaza wawe, ni ikihe kintu kindi wari uzi utigeze uvuga ariko cyafasha kugira ngo nzagihereho mu gukora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo ushakire umusaza wawe?
Na makuru yandi arenze kuyo nakubwiye, nyine ni amakuru ajyanye n'ibura rya musaza wanjye navugana na Isha abandi.
Niba musaza wawe akumva muri kano kanya aho ari hose Imana ikabimukomeje akabakiriho, ni iki ushaka kumubwira? Asanzwe mbiha abandi bose baje mu kino kiganiro umwe tumwe uwufate hanyuma umubwire icyo ushaka kumubwira.
Aho ari hose turamusuza cyane, tumweyi iramukumbuye cyane, iramukunda cyane, twifuza kumubona. Abaya dukunda natwe ariko twumva yatwigaragariza kuko turahangayitse cyane, nibyo namubwira.
Teresia, ikitegetse rero ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ntegereje yuko umpa bimwe mu bimenyetso wanyemereye birebana n'amashuri umusaza wawe yagiye kwigamo kugira ngo tubihereho tubikomerezeho tugufashe kumenya aho yaba aherereye. Nongere ngushimire kuba waje muri kino kiganiro kandi nkwifurije kugira amahoro.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga. Mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa Esther Mukangenzi yarahunze ahunga aturutse ku gikongoro, yari umukobwa w'imyaka hafi 16 ahungana na basaza be babiri bajya muri Kongo. Nyuma yaho basaza be baje kugaruka mu Rwanda ariko Mukangenzi ntiyagaruka, aherereye nyuma y'imyaka 28 muri umuna we uwiragije Angelique aramushakisha, atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Musanze akagari ka Gasarabwayi umudugudu wa Gasarabwayi.
Narinje kurangisha kumushakisha umuvandimwe wanje yaruze mu 1994.
Yego.
Bari bahunze bajya mahawuse hitwa Musayiri, ijyanye n'abavandimwe be bari musaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye.
Ariko se uyu nguyu urangisha kuno kuvuga umwe mbere yo kuvuga abandi, uwo wa mbere ubari ku isonga yitwa nde?
Uwo ndangisha yitwa Mukangenzi Steve.
Ahunga muri 1994 yahunze aturuka he?
Prefecture Gikongoro, segiteri Ngigi.
Hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa 1994?
Nari umwana ntabwo ndi mu byibuke, njye ninjye wari muto cyane, niyo mpamvu tutanajyanye njye nasigaranye na mama.
Uwe se icyo gihe yari afite imyaka ingahe?
Nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka 16. Nawe mama ntabwo, kubera igihe cya kera yakuze, mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri nk'iki, ntabwo ibintu by'imyaka uyu mwaje arakubwira ntabwo abizi neza, ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka 16.
None se umwana w'imyaka 16 yahungaga iki?
Nyine ntabwo yari we wenyine, twari tujyanye twese muri jenoside, hariho jenoside twese twari turi guhunga. Nange na umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyine abo bose, tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringa zabaye nkeya, bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma. Ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda, byarakomeje biba iby'intambara, nyine twe birangira tutagiye, bo bagiye. Bagiye baragiye baza kugerayo, kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha, nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenye makuru yabo ajya muri hasishe
hasishe yes
abariho ajya ararangisha aza kumenya makuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mukuza ntabwo nzi ikibazo niba sifite ikibazo cyabaye bahita batandukana sifa ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba barahoranye naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe Esther Mukangenzi yahunganye na basaza bawe bo kaza kugaruka we agasigara ubuse ni nabana bangahe bakomoka iwanyu mu vindi mwe bakiri hanze batarataha
ntabwo kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we abari we tutabasha kubona mama yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngewe muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri Congo umuntu nari nimbonye uriyo arambwira ati hari ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kindi ubwo mbacitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburanga ndavuga se ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva Olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabona
none se basaza bawe bagarutse bavuye muri Congo muri Zaire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo yaho mukuru wawe yabaherereye nayayo
ngo bahise batandukana ngo barahurana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura
ubuse niba Esteri akumva niba akiriho birumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'uruvandimwe umufite uvuga uti niba unyumva ngaho mubwire ikikuri ku mutima ufite umunota umwe
ni byinshi namubwira icyo namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epilikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twashyitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuza ku mutima
wiragije Angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko mukuru wawe Esther Mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi isanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomere ukomeze ugira akazi keza witeje imbere kandi ugira amahoro
murakoze cyane imana ibahe umugisha mwinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe no mwanya mukaba mubashije kuwo tubasha kuganira imana ibongerere kandi ikomeze kubiha imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha abanyarwanda n'abandi bose babageza ibibazo baba bafite izina rya Yesu amen
Agasaro Kaburaga
hano mu kiganiro agasaro kaburaga mumenyereye ko twakira cyane abana bashakisha ababyeyi babo abatubwira ko batigeze babona bo bita papa kubona umubyeyi w'umugabo uza mu kiganiro asaba guhura n'umwana yabyaye akiri muto ntibisanzwe nubwo bibaho muri kano kanya rero ndakira Murinda George Martin yabyaye umwana batandukana tamwanza agiye ku rugamba atuye mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Horezo mu murenge wa Kageyo umudugudu wa Musetsa
yewe nawe musirikare mainare muri 88 nagiye ku kosi NTV ya political science and education muri yo konsero maze igihe arifite hari abantu benshi twabarisite zanjye of course nimwe naboneye niyo nshuti nza kubyara umwana hanyuma subira ikampara nyine konserangiye nikongera kuburana ariko abantu bahita nentebe ariko bahita sanizi hanyuma ese uwo mukobwa yari atuye aho sanize nyine tuvist ariko hitwaga Runyo iyo uri kuri ako gasozi rero uba witegeye neza Entebbe Airport hasi yaho hari Presidential Residence iruhande rwaho hari ikigo cya polisi hanyuma hirya gato y'isuri kamara hari ikigo cy'abasirikare cyitwa Gatabi uwo mudamu rero yitwa Tubusime Margaret yari afite akana k'agakobwa ndibuka izina rimwe gusa yitwaga Betty kari kafite nk'imyaka 5 cyangwa 5 utyo sinitaga kubyira imyaka cyane ako kari kana ko gashobora kuvuga kagenda kiruka kameze kari nko mu wa kabiri ureba ari nko mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere nawo hanyuma rero nza kubyara umwana w'umuhungu kuko nari mfite mukuru wanjye wari wakoraga Cameroon mbyaye umwana uwo mukuru wanjye kuko yari yaje kunsura ku kose mwita Cameroon ariko ntabwo nari namwita izina rye nyewe namwise Cameroon gusa anatana ntegereje ko nazamwita izina rya nyaryo yenda nijyo rya Cameroon nari kudireka nari kurekeraho ariko nkamwita mazina so sore ntabwo nashoboye kubatinda kuko nyuma yaho twaje kuza mu Rwanda so ntabwo sinashiye kumva amakuru yabo abantu be bari ku rugamba bwarakazwe toroshye ntabwo nashoboye kumenya amakuru yabo
none se nkibarize kuva umwana yavuka ukiri ku ishuri Entebbe wajyaga umubona ukamubonana na nyina umwana wawe w'umuhungu wagize amahirwe yo kumuterura no kumusezeraho mbere y'uko usubira
reka nkubwire iyo sabizi itisemuze ko kera cyacu ikigo cya karico hot ibintu bya karica bintu nk'ibyo noneho uwo mudamu niho yabaga kandi hari hafi y'ishuri ku buryo najyagayo frequently na nimugoroba najyagayo so uwo mwana ndamuzi cyane ko yari umwana muto cyane nk'amezi abiri nibwo muheruka
uhamagawe ugiye gusubira mu Rwanda ubonye akanya ko kumusezeraho
ntabwo nakabonye cyari ibintu ntabwo byari byoroshye ntabwo nari gusubira Entebbe kujya kubasezeraho
nishaka umwe nkabona babiri bombi witeguye kubabona nawe uramukumbuye
of rwose koko cyo sakubwira ubu narashaje
yego
ndamu cyite nabana nabo nabwo ngo ndamushaka kuryo yewe twasubirana ariko kimisho kobona pe kubumva kubona cyane cyane nko umwana umwana se mwana se kwari uwanjye akamenya se kajya mu bandi nk'ibyo ibindi ndumva nibyo nasobanura
ndagira ngo mbonereho hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugushimira cyane ku mugaragaro kubera ko hari abandi bagabo baza hano mu kiganiro habahuza n'abana babo ariko bakabanza gutseta ibirenge bavuga bati umwana namubyaye ryari namubyariye hehe badashaka n'abana bambwira bati dufashe duhuze na ba data banze kutwemera kandi turabaza aho bari ariko ntago batwemera birashimisha cyane kumva umugabo na mugabo uvuga ati umwana ni uwanjye naramubyaye ndashaka kumubona ni igikorwa cy'indashyikirwa ubwo rero mbigushimire ku mugaragaro ariko nongere se no gusubiza inyuma gato aho ngaho ushanizi ababyeyi ba Tumusime Margaret bari bakuzi
ntabwo bari bandashatse uretse ko nabiteganyaga kujya si nari nkiri muto nari nkiri umuje ntabwo ibyo namigeramo ntabwo uretse ayo munajyayo najyayo nkajya kubasura ariko bari babizi kuko ntabwo ntabwo umuntu yarinda gutwita kandi yabaga hafi iwabo ahubwo nateganya kuzajyayo ariko ntibyakunze
none se muri iyi myaka mirongo yawe ingahe ishize uri mu Rwanda uzi ko ufite umwana i Bugande ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti reka nzashaka kanya nyaruke njye kureba niba bakiriho ako kanya ntabwo kabonetse
ntabwo kabonetse ariko kandi kubera wewe n'akazi nari ndimo nta mwanya nari kubona kujya gushakisha ahubwo nagize umugisha numvise iki kiganiro cya gihita kuri Voice of America ndavuga ni okay I can try that way nibishoboka tuzanyuramo nibidashoboka ntabyihore nawe agiye kujya gutresinga yabye nta madepase menshi ntabwo nabishobora kandi noneho ngeze mu zabukuru ntabwo ntabwo nabishobora pe
iki gikorwa cyo gushaka uyu muhungu wawe b'umunabe bari aho ngaho mu Rwanda barabizi ko bashobora kuba bafite muri mukuru wabo uri Bugande mbese n'umufasha wawe aho ngaho mu Rwanda gahunda urimo yo gushaka uyu mwana w'umuhungu warayimubwiye arayizi ni gikorwa nabo bashyigikiye kandi bemera
reka rero nkubwire ntabwo nari kubabwira nanjye ubwanjye ntabizi urumva ntabwo nari kubabwira nanjye ntabizi ahubwo nategereje ko wenda nagira ikifatika menya ariko nje ko batabyanga barabishaka pe ntibabyanga bate abyanga bate bujya kumubwira we wa mugani niba ufata icyemezo ntabwo ari abana ndetse nabo wafata icyemezo
abantu bose baje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbere y'uko mbasezeraho mbaha umunota umwe kugira ngo bagire icyo babwira uwo bashakisha uyu muhungu wawe Cameroon ndahamya yuko nyina yamwigishije Ikinyarwanda cyangwa se yamwigishije Uganda akaba umubwire mu rurimi ushaka umubwire ijambo rimwe cyangwa abiri cyangwa atatu ufite umunota wose umubwire impamvu mushaka n'icyo ufite ku mutima utamubwiye muri iyi myaka yose ishize ariko wifuza kumubwira niba kumva
icyo namubwira cya mbere ni uko kuba ari igihe mfashe ya mbere si uyu munsi mbitekereje byamaraga mupe kuba murabitekereza kandi nkamushaka bivuze ko mushaka egizagisi ibyo by'ukuri ntabwo ari ukumushaka gupfa kumushaka gusa ndamushaka icya mbere ntabwo nezezwa n'uko umwana wanjye yajya abona umuntu akavuga ati yinjiriya ni papa yinjiriya ni papa akabaho nk'impfubyi kandi afite ababyeyi icyo ntabwo nshaka ikindi cya kabiri kubamurera bamutunze ntabwo bwari ubushake bwanjye bwo kuvuga ngo reka mujugunye cyangwa mute iki byose ni impamvu yabiteye kandi yumvikana kuba rero mushaka ubu ngubu kina niya ngo ni hirigiye never no icyagatatu rero no kuri nza anezerwa cyane cyane for the first time na virus nza anezerwa mubonye uko murasenga buri gingo nzabone yena numve ko wenda ipfuye cyangwa ariho niba ariho nzabona nawe niba atariho sobora twese tuzapfa nziko nawe azanezerwa rya nabyumva nanjye kandi nzanezerwa cyane nzanezerwa ku by'isura igihumbi kurusha uko anezerwa
Murinda George Martin ndagushimiye cyane ku urwo rukundo ugaragarije umuhungu wawe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ndahamya ko akumva ariko nkwijeje ko tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse turebe yuko twamugeraho nzashimishwa nuko nzamubona nkazabahuriza hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga hagataho nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane n'amagambo mugerageze mushakishe nzaba numva mwongera kumpamagara eira positive cyangwa negative nakibazo nzabyakirwa nzabyumva
agasaro kaburaga
mukomeje kumva agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika undi ushakisha umuvandimwe we ni Bertil de Mukarugwiza amaze imyaka 40 nawe nanjye na mukuru we wavuye mu Rwanda ajya muri Uganda Mukarugwiza cyo mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyambabuye akagari ka Gahogo umudugudu wa Nyarucyamo ya gatatu
ndashaka umuvandimwe wanje witwa Mukamurangwa Serafina
uwo muvandimwe wawe byagenze gute mwatandukanye mute
umuvandimwe wanje nge nari umwana muto ajya mu gihugu cya Uganda nyuma ntabwo nakunze kumumenya kuko yajyaga kudusura rimwe na rimwe muzi ngewe yadusuye inshuro ebyiri bwa mbere nari nkiri mutoya ntarasobanukirwa rwose ariko nyuma ubwo umubyeyi wacu mama utubyara yaramaze kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe 1977 uwo muvandimwe Serafina yaje kumenya ko mama yapfuye aza kudusura ava mu rugo asubiye Uganda atubwira ko azagaruka kureba uko tumeze muri 80 kuva muri 80 kugeza magingo ya ntabwo turongera kumubona turasa nkaho tukimutegereje amaso yaheze mu kirere ni muri urwo rwego rero nifuje ko mwamfasha kumushakisha kugira ngo tumenye niba akiriho cyangwa atakiriho
none se asubira muri Uganda yaragiyeyo kubera ko yahashatse ahafite urugo yaragiyeyo ahakora yarasubiyeyo ajyanywe n'iki
ya niho yabaga yarahafite urugo
yaratuye hehe nyirizina aho ngaho muri Uganda
yaratuye Kampala aho bita Nyamwongo
muri imyaka yose ishize nta yandi makuru y'umwamenye
naye ni makuru twamenye hari umuvandimwe wanjye wo kwa mama wacu basa nkaho babanaga muri quartier zimwe uwo muvandimwe we yagarutse mu Rwanda n'umugabo we ariko uwo wacu witwa Serafina we amubwira ko agiye kuva Kampala akazajya gutura aho bita Kasese nyuma umuvandimwe wo kwa mama wacu ntiyigeze amenya niba yaravuye Kampala cyangwa yaragiye Kasese ubwo n'ugukekeranya muri rusange ntituzi niba akiri Kampala ntituzi niba yaragiye Kasese
none niba akumva magingo ya mwibutse ababyeyi banyu bitwaga bande
we ntabwo twari duhuje papa
yego
ariko mama wacu yari umwe papa we yitwaga Kagwigi Silvestre mama we yitwa Kankindi Gaudensia
akaba ari nawe mama wawe
ari nawe mama wanjye hanyuma papa wanjye yitwaga Rukebesha Gaspar ubwo iyo yazaga kudusura aho mama yari yarashatse aho kwa Rukebesha Gaspar ariwe papa wanjye
none se ntabandi bavandimwe uretse wowe afite mu Rwanda ambiraga ko hari uwagarutse mu Rwanda anubu aracyahari
abavandimwe arabafite kuri papa na mama wo yavaga indimwe n'umuhungu witwaga bakinahe Cipriani ariko kuri mama yavaga indimwe nanjye mukarugiza Bertilde na Nsengimana Benoit na Gahutu Jean Baptiste na Mukamurenzi Bonifrida abo nibo bavandimwe bi
ntabana uwe yarafite
we yarafite abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu bamwitaga Murigande Kavamahanga umukobwa bamwitaga Aida
iyo yazaga kubasura kwa papa wanyu urukebesha ni hehe mwari mutuye hamwibutse naho
twari dutuye aho bitaga ku munini mu cyahoze ari komine Mushubati
ubwo muheruka kubonana n'iki kintu birumvikana wari ukiri muto ariko waramwegereye muraganira wamubajije aho agiye niki wibuka yakubwiye ajya kugenda
ikintu nibuka yambwiye ajya kugenda kubera ko ari njye mwana mutoya mu rugo wari gutura kuri mama yaranyihanganishije cyane arambwira ati muvandimwe humura ukomere kandi ndagukunda nzagaruka kubasura ndi uko mumerewe nibyo aheruka kumbwira
kuva muri 77 na 77 aje mu Rwanda ariko akagusezeranya yuko azagaruka muri 80 ntiyagaruka ubwo hashize imyaka 45 ugereranije niba wibuka ubundi mukuru wawe yari afite imyaka ingahe
ntabwo napfa kwimenya neza kereka iyo mba nabashije kubana abaza nk'abandi
igereranya ni ukugira ngo nange ngire ikiyumviro cy'imyaka ashobora kuba afite amagingo aya urebe imyaka wari ufite nibwo bwose muvinwe kuri mama ariko atari rimwe kwa papa wawe ariko waramubonye ko yanganaga nawe ugereranya uri mukuru wabonaga afite imyaka ingahe
icyo gihe yari afite nk'imyaka nka 45
ubwo twongereho
rero yakaba ari umukecuru
yakabaye ari umukecuru ukuze
warakuze
tukaba tumushaka nicyo tutaramubona tuzabona abamukomokaho ariko ndasaba cyane kugira ngo tuzamubone Serafina mu Kamurangwa twamubona ikasese niba koko ari hwadi twamubona se aho ngaho Kampala aho yari atuye mbere
Nyamwonga
bwo turi gushakisha twifashishije n'abumva cyane ijwi rya Amerika badufasha kugira ngo batugerere aho tutagera kandi byihute
yego
niba uyu mukuru wawe Serafina Mukamurangwa akumva umwibukije ukuntu yakwihanangirije yakwereka urukundo akubwira ati nzanagaruka ariko se ubu niba akumva niba n'umukomokaho akumva niki ushaka kumubwira muri uyu munota umwe nkunda guha abaje muri kino kiganiro
murakoze icyo nakwifuza kumubwira aba yakiriho mbere nabanza kumuhoberana urukundo rwa kivandimwe n'urukumbuzi rwinshi ubundi nkamusaba ko abaye anyumva yazakora ibishoboka byose akaba yatumenyesha niba akiriho ndetse bikaba akarusho abaye yakora ibishoboka akagaruka mu Rwanda akaba yasura kuko ubu nsigaye ndi jyenyine abavandimwe banjye bose barapfuye nkubonye byashimisha kurushaho
gukomera Bertilda Mukabigwiza ndagukomeza kandi nkwihanganisha nigera yuko umuvandimwe wawe uzamubona n'umuryango we ndahamya ko imyaka ishize umuryango wiyongereye bakazamya ko bafite undi muryango mu Rwanda nongere ngushimire kuba uwifashishije ikiganiro Agasaro Kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Shaka gasaro kawe uzakabona
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1994 abana babiri b'abahungu umwe murengezi Wilson yarafite imyaka 9 undi Gatsirabo William yarafite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntungwe bahunga imirwano n'ubwicanyi bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera ikabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse wabo ariko umukuru we murengezi Wilson utuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu warubona arashakisha murumuna we ni nkuru ndende
kizanya mu kiganiro no kugira ngo mumfashe maze iminsi no mu kiganiro cyanyu mumfasha abantu babuza babo babona aho bishoboka.
None uragira ngo tugufashe kubona nde?
Kubona murumuna wanjye witwa Gashirabo, yitwaga Gashirabo William, akaba ari mwene Gashirabo Innocent, ariwe papa wacu, tukaba twaratandukanye muri Jenoside, igihe twese nyine twari turimo duhunga, twatandukaniye mu Ruhango, turenze mu Ruhango mu mujyi, ariko ubwo tukaba twabaga twari twishaga ahantu ku musozi. Noneho mu gitondo tumanutse umuturage twari duturanye aratubwira ati bashiki banyu baje kugira gute, yaje kubashaka ariko bamugaruriye mu Ruhango banga ko amanuka uko yabaye kumwica nawe. Ubwo noneho undi mushiki wacu kuko icyo gihe baravugaga ngo ntabwo bicaga abahungu gusa batari batangira kwica abakobwa. Ubwo we yarabyumvise ahita akora iki? Yatamusanga noneho ku muturage nyine tuhageze aratubwira ati baraje yaraje ariko Kayitesi yagiye ati namwe mugiye gute mukurikire wenda muzagira gute murahura nabo murabasanga mu Ruhango mu mujyi. Ubwo twafashe inzira turagenda tuvukana bita Ntungwe ari mu karere ka bahoze n'ubundi akarere kahoze kitwa Ntungwe ubu ngubu kitwa nyine Ruhango.
Wilson mwavuye Ntungwe n'amaguru muza mu Ruhango?
Twaje n'amaguru.
Icyo gihe muri 1994 wari ufite imyaka ingahe? Gasirabo yari afite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 9.
Mhm.
Yari afite 6.
Hanyuma uramufata uramubwira uti reka tugende turebe ko twahura na mushiki wacu Kayitesi. Mwari muzaho mu Musanze mu Ruhango?
Bo urumva Kayitesi yarasanzwe undi bita Jacqueline nawe yabaga i Kigali.
Mhm.
Ano Kayitesi mina byumvise ko yaje ari mu Ruhango yahise agira gute yahise agenda yaza no kutubwira ahantu twari twihishe kuko rimwe na rimwe niwe wagiraga gute yabonye ibyo kurya niwe wabituzaniraga ahantu twihisha akurya y'iwacu. Ano ubwo wariyumvise ko yaje ari mu Ruhango ahita agira gute ahita akomeza aramusanga ariko noneho tuje mu gitondo butaraca umukecuru twari duturanye nawe atubwiye ati ati nyine ati mushiki wanjye araje ariko na Kayitesi yageze gute yagiye. Uko natwe duhita dufata inzira tugira ngo tujye turabasanga nyine mu Ruhango mu mujyi. Ageze mu Ruhango mu mujyi bwenda guca nyine ari nko mu masaha yine za mu gitondo. Aho tuhageze baratubaza nyine batubwira bati ngo bagiye batwerekanye n'umuntu turabaze se banyuze dufata umuhanda wa kaburimbo turagenda burinda butwiriraho. Noneho butwiriyeho tugera ahantu hari hari bariyeri avamo nyine umugabo umwe wari uri kuri bariyeri aragenda aratucumbikira. Icyo gihe twaraye no mu kiraro cy'inka baraturajije. Noneho mu gitondo tubyutse William gukandagira biranga kubera kugenda cyane atarigeze agendaho ina maguru ya arashimbye ano abo baturage baho bagira gutotwara ibashurisha amazi barampereza ngo nimukande akuru umanye nayo abantu bakuru bakagombye kuba ari bo babikuba ari kubinkorera ariko inurumva nyine n'isura ngo yubuzima ubwo nyine ndamukana kuko mbishoboye ano dita dusohoka nyine muri urwo rugo urwo rugo rwari rwegereye kaburimbo tugeze kuri kaburimbo gukandagira no muri style biranga ndamubwira noneho wicara aho ngaho ngiye kugenda nzane bakahita sina Jacqueline tugire gute dukomezanye ngo nanjye naragiye numva ko ndibo babona imbere nanjye buri ndabonyereraho
icyo gihe ugenda mu muhanda wagendaga mu muhanda wenyine icyangwa se harimo n'abandi bantu bagendaga mu muhanda
harimo abandi bantu ngiye nagendaga inyuma y'abantu nakurikiraga abantu bagenda inyuma
wagendaga umeze nk'umwana ukurikiye abandi uvuga uti yenda muri bano bantu benshi nabonamo umushiki wanjye none se uwo muhanda mwariho wari umuhanda ugana hepfo ugana majyepfo cyangwa ugana majyaruguru
wari umuhanda ujya za Kigali
none murumuna wawe ugereranije wamusize nka hehe wamusize hehe ya Kabgayi ugereranije aho wamusize urumva waramusize
namusize hagati ya Ruhango na Kabgayi
hanyuma wowe urakomeza komeza umbwire bikugendekera gute Kayitesi waramubonye cyangwa ntiwamubonye
ubwo nyine naragiye nanone bunyiriraho inzara n'inyota byose kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu turagenda utwiriraho nyine abantu baragenda baryama kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu abantu baragenda bacumbika hari hakurya ya Kabgayi nyine ndabakurikira aho tugeze mu nzu wari ugiye kubacumbikira abantu dushyire ngo uyu mwana abone uwanyu aranye hakana bavuga ngo umwana ngo ntabwo tumuzi ariko nyine turara aho ngaho twicaye aho mu gitondo bukeye turongera turamanuka dufata umuhanda aho ngiye ngeze Kabgayi hari Kabgayi nyine imbere ya Petit Seminaire Sherewo ubwo nyine inzara yarangije kugenda nanjye biba biranze munsi y'umuhanda munsi y'umuhanda abana nyine babagamo hari Kabgayi imbere kuko hari harimo imiryango myinshi ataza havamo umwe wari umusore arambwira ati hano hano uze umupadiri winjiza abantu hano naza kuza ndakubwira ugere gute uhaguruke ugende hariya iruhande rw'umuryango ubwo nyine umupadiri yaje kuza ndahaguruka ngende iruhande rw'umuryango arambaza ati isura shaka ko ngufashe iki ndashaka ko nanjye nyinjizamo hano anarambaza ngo ariko si shanga ubwo ngo ntaho uri akanyenzi naho bwa wapi ntabwo ndi akanyenzi ngo yaba ngubungubu ngo inyenzi ngo zimaze akoresha ngo abana bangana nkawe ngo ariko ngo ngwino nyango nkugire gute ngo ngwino nkwinjize yaranyinjije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye akicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate blanche ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kugirango ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ikirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaceho mbona si umuceri ziriya mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya yaniga mpita niryama aho ngaho ku isima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho
inkuru ndende ya murengezi ushaka muri umunawe Gasirabo William tuzayikomeza ubutaha Gasirabo William yaba yararukotse yarukukihe yarukuwe nande ari hehe
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka igera kuri 50 hari mu mwaka w'1973 umwana umumetisi w'umukobwa yavuye Burundi ajyanwe mu Bubiligi nyina abwiwe ko uwo mwana agiye kwiga yamwatswe n'umugabo witwaga Bogar yari afite imyaka 11 papa we akaba yaritwaga Delar yategekaga uruganda rutunganya isukari muri Kongo ahitwa Kiriba Sucraf uwo mwana arashakishwa na nyina wabo Kakigaga Maria Rehema tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo ya mbere umudugudu w'abatarushwa
ndashakisha umwana wa mukuru wanjye w'umumetisi niwe nshakisha kugira ngo amenye ko tukiriho yagiye kera muri 73
yagiye muri 73 ni umumetisi banze umbwire izina rye yitwa nde
yitwa Brigitte Bogard
Brigitte Bogard yagiye hehe avuye he
yavuye Burundi yaturutse Burundi byangombwa bye yabifatiye Burundi kuri immigration y'i Burundi mama we naramuherekeje ambwira yuko umwana we abazungu bamutwaye kujya kwiga azagaruka arangije amashuri
mama we muvindimwe
tuvindimwe
yitwa gande
Agnes Mukandori
abo bazungu baje kumwijyanira ni bazungu bwoko ki
ni umugabo umusaza w'igikwerere yari atarasaza cyane niwe wamumwatse avuga ko bagiye kumushakira amashuri narangiza amashuri azagaruka i Burundi
uwo mwana yari afite imyaka ingahe
yari afite 11
mumuvana mu ishuri aho yigaga i Bujumbura mumwohereza kujya kwiga i Burayi
nyina niwe wamwohereje kuko se yari yaragiye kera yari umukuru wa sikrafe muri Congo i Buvira ikiriba
ise aragenda amusigira nyina wenyine arigendera
arigendera
bagiye kuminute ko yitwa Bogard
yigeze kunyandikira urwandiko Brigitte
yego
ndi Burundi muri 90 na kabiri
yego
anyandikira urwandiko umugabo wanjye akoraga muri Pinidi Bujumbura noneho urwandiko ruje arandamutsa anyaka ni foto yanjye ngira ngo n'ubu abonetse yaba kiyifite avuga ko dusa ndamubaza ntese uzaza ryari ntu arangije amashuri ati hari igihugu ngiye kujyamo ati ni nkivamo nzahita nza kubasura kuvubwo biriya by'i Burundi intambara birateye turitahira tumaze gutaha rwa rwandiko nta gakuru ke twongeye kumenya
ngusubize inyuma gato igihe Brigitte aviriye i Burundi uramuherekeje na mukuru wawe mugeze ku kibuga uwo mugabo Bogard tumwite Bogard kugeza uwo waje kumutwara yaje wenyine
ku kibuga ntabwo namuherekeje haherekeje yo musaza wacu mukuru nawe yitabye Imana niwe wamuherekeje n'uwo mugabo na nyina uwo musaza wanjye amuha n'igitabo cyanditseho ikirundi n'igifaransa ngo kugira ngo atazibagirwa ikirundi tukagura icyo tuvugana
none se uwo uyu Bogard mwaje kumenyana mute yinjiye mu muryango wanyate yahuriye he na mukuru wawe
simbizi kuko nari umwana hari umuntu wamuterefonye aravuga ati bariho baratwara bametisi kujya kwiga kugira ngo abana bacu bazige baze bararangije amashuri uwo muntu rero niwe ntibuka kuko nari umwana
noneho reka ngerageze kukwibutsa twibukiranye waba wabigeze wumva bavuga ko hari nk'urupapuro urwo ari rwo rwose uwo mugabo yabasinyiye avuga ati ni jye ujyanye uyu mwana ndabisinye hari akantu basigaranye wigeze wumva hari icyo bavuga
oya kuri immigration ko naramuherekeje niko yamusinye
madamu ubundi impapuro zitwara abana ntabwo zisinyirwa kuri immigration ni impapuro zisinyirwa mu butabera mu rukiko rwa mbere rw'ibanze umubyeyi kanaka agatanga uburenganzira akabishyiraho umukono agahundi umubyeyi uburenganzira bwo kumurerera umwana umwana yari atarageza ku myaka y'ubukure niwa ko mukuru wawe ari we wamutanze yagombaga kubikorera mu mategeko niba atari gukora mu mategeko byakozwe mu buryo butemewe kuri migrasiyo ho bareba pasiporo bakareba niba yemewe ntabwo bashinzwe kureba niba umwana afite uburenganzira bwo kubana n'uyu nguyu cyane cyane ko bababwiraga ko azagaruka ntabwo bababwiye yuko atazagaruka ntibabwiye n'icyo bamujyaniye n'icyo nshaka gusobanukirwa neza
nabonye gusa bajya kumushakira ibipapuro we n'uwo muzungu nanjye nari mpari ikintu kimbabaje nuko mukuru wanjye aje kwitaba Imana.
None uragira uti kuva muri 90 ya kwandikira yambwiye gusa ko arahandagiye kujya hanyuma akaza kunsura kuva icyo gihe ntabwo mwongiye kuvugana.
Ntabwo twongeye kuvugana, twahise tuza mu Rwanda n'ubwo rwandiko ruratakara nyine nzana n'uwo mugabo wanjye ni adresi ye niyo yajyaga atwoherereza kuri adresi ye kuri Pinide i Bujumbura.
Iyo yabandikiraga yababwiraga ko ari mu kihe gihugu?
Mu Bubiligi.
Gerageza kwibuka nta mugi wibuka ashobora kuba yandikagaho, yandikaga kwa Bruseli, yandikaga ko amuhe mugi nta hasi kuri adresi nta mugi wabonagaho.
Oya, ntabyo nibuka.
Ntabwo mbyibuka.
Ntabwo mbyibuka.
Muri iyo bari wakohereje yigeza kubwira ko yaramaze gukura, yigeza kubwira ko yaba yarashatse?
Oya, yari atarashaka, yavugaga ko amaze gukura, ariko iyo foto yanjye namwoherereje yaravugaga ati nuko jyewe ndi umumetisi ariko turasa. Ni foto yawe nzajya nyiraza ku mutwe wanjye w'igitanda, turasa cyane kandi ni mugufi. Ati jyewe ikibazo mfite nuko ndi mugufi.
Wowe wamwoherereje ifoto yawe, we yigeza kohereza ifoto ye?
Yarayinyoherereje agapasiporo dutaha niho katakanye.
Ibyo aribyo byose niba uyu mukobwa wawe Brigitte Bogarde akiriho, ashobora kuba atari mu Bubiligi, atari mu Bufaransa, ari mu kindi gihugu, yarimutse akajya muri Amerika cyangwa se hariho ahandi hariho hose, ugifite n'Imana kubera ko dufatanya n'ishyirahamwe ry'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi, abo nabo tuzabifashisha kugira ngo tugufashe kurushaho kumenya amakuru uyu mukobwa wanyu wawe Brigitte Bogarde. Kwihanganisha kuri nyina utakiriho na musaza we wamuherekeje nawe utakiriho, ntabwo mwamuhaye igitabo kugira ngo azakomeze yige Ikinyarwanda, wasanga yara Ikirundi n'Ikinyarwanda, wasanga urwo rurimi gakondo aruzi, akagashimishwa no kumva ko nawe umushaka. Mbikorera abantu bose, fata uyu munota usigaye uyu mukobwa wawe niba kumva muri kano kanya, kuva wabona ifoto ye kugeza ubu nta makuru ye uzi, hashize imyaka 32. Nicyo ushaka kumubwira mbere yuko turangiza?
Ndashaka kumubwira rwose nakwishima cyane mubonye, ba nyina wabo turacyariho, barumuna be baracyariho, n'abasaza be baracyariho. Hari abo yasize baranavutse, rwose tumubonye twakwishima cyane, mbega twakora nk'umunsi mukuru rwose, ukuntu tumukunda kandi turamukunda cyane cyane ku buryo tudasinzira. Jyewe kuva nagera mu Rwanda mbura mfite ibitekerezo by'uko ntazanamubona, ariko mubonye nakwishima cyane.
Gumana ibitekerezo byiza by'uko ashobora kuba akiriho ukazamubona. Ukomeze uwizere, ngushimire kwa wizeye ikiganiro Agasaro Kaburaga. Madamu Kakigaga Maria Rehema, ngaho rero ugira amahoro, ukomeze utegereze wizeye.
Imana ibampere umugisha rwose, umugisha tutagabanyije, uko abandi bashaka abana babo bakababona, natwe tuzabona umwana wacu. Imana iguhimirije.
Murakoze cyane.
Ukomere.
Ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano tugisoreje. Mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 4 3 4 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimi Imana.